eno si ye masaka kiteekeyo challenge tojikaka bona musobola lina kunywa linyikira roundi munane kiro bonyikira nga tomusobole boyi wange tolipira ono tasosola newo mubanga mwedira kwatakomolwa nga tonyenyange kyekira tomugeza nga kotokikola nga nyabula ono yagoba bavubuka bapiritoni nazirwanako sipidi yalinyanyonyi ebibala biridde Garden of Eden buli kimu akikoze yeyise mupambanyi buli wamuwe tuli terina tamumanyi naluma singa wewaana ne sirimanyi kuva buto mama nkubire byekisiru mbumve ku byekisiru bwe byekisiru bikolebwa bakulu nkizudde bukulu bireeta nomululuza kuve ku byekisiru ebyekisiru bwe byekisiru bikolebwa bakulu nkizudde bukulu bireeta nomululuza
international
yeah Scotch stand it is an optional dance tetukazinira mu reverse yadde nga twagala nyasi business ebagala kashi tobanyumiza kadi emipiira gibeera ku gadi newobanga gwe toyisa skati kakutande ngokozesa snapchat kisuka mu chati kuva buto mama nkubire byekisiru mbumve ku byekisiru bwe byekisiru bikolebwa bakulu nkizudde bukulu bireeta nomululuza mbumve ku byekisiru ebyekisiru bwe byekisiru bikolebwa bakulu nkizudde bukulu bireeta nomululuza bona musobola lina kunywa linyikira roundi munane kiro bonyikira nga tomusobole boyi wange tolipira ono tasosola newo mubanga mwedira kwatakomolwa nga tonyenyange kyekira tomugeza nga kotokikola nga nyabula ono yagoba bavubuka bapiritoni nazirwanako sipidi yalinyanyonyi ebibala biridde Garden of Eden buli kimu akikoze yeyise mupambanyi buli wamuwe tuli terina tamumanyi naluma singa wewaana ne sirimanyi kuva buto mama nkubire byekisiru mbumve ku byekisiru bwe byekisiru bikolebwa bakulu nkizudde bukulu bireeta nomululuza mbumve ku byekisiru ebyekisiru bwe byekisiru bikolebwa bakulu nkizudde bukulu bireeta nomululuza mbuno byakisiru luno luyimba lwa kisiru lweyo jefu ze ndi musiru Challenge as a little demon.